It's A's on this.
Run around, yeah.
Ntandise
okugonderera naye lwaki omutima ng'ogutwala nnyo lwaki laba ndi ku lubalama n'enda lyatto lya mukwano eno kimanyi saakuwola naye nze manja mutima gwange the way you raise me and put me down okikola otya n'esifa kati wafuuka bidde ku mutwe osula gowe naye tosiibula guno mukwano gugenda kuneetuza yeye kansolooze olinzi salavu mwana golinzi mpulira kamunguluze olinzi salavu mwana golinzi mfuna kansolooze olinzi salavu mwana golinzi mpulira kamunguluze olinzi salavu mwana golinzi salavu eno pepepe obongo bwagwamu Wabumala kati kwe sente ndaba fetata mukago Nkusibanga irizi yomba mchuwato Eno love is so pure Eringa maziga suwa Owo manga kama mkutu baby Muka mkubyo mwagarwa Onko besa, onko tula Wakulira bulo njisebo wachekoba Onko besa, onko tula Wabimala yonze shua Kamtoroze Mwana golinzi salavu Mpulira kamunguluze Olinzi salavu Mwana golinzi Mfuna kantoroze Olinzi salavu Mwana golinzi salavu Mpulira kamunguluze Olinzi salavu Mwana golinzi salavu Ojukira bye na gamba Nga tulibabiri tulibye na gamba Era na weno ngamba Tunja kuba uwo forever wa ngamba Situlon Sobola, love nze nsitula Tuse ne mubire nengeja Kati wafuka bidde ku mutwe Osula gole, ena yeto sibula Kuno mukwano kugenda kunetuza Yeah, yeah